Dachimsafi.com.
Kusa
kama upigetena umeliziba pengo, umezidisha upendo, unafanya kwa vitendo. Oh, balabala na mashule umetujengea, wanawake unatupambania, watoto na wazee pia. Tunakushukuru mama kwa kutulea, nini tutake haujatupatia? Mikopo kama yote, utalii umetangaza nchi zote, pande za dunia, uzalendo kama wote.
Champion,
oh, mazingira
champion,
asiyebagua dini wala kabila
champion,
zuia vifo vya mama na watoto
champion,
waende wa Tanzania.
Umefanya wene chuki na wewe, wetapata tabu sana. Nikisema ngusifie sifa zako mama zishi, weni jasili kipenzi cha wananchi. Mungu akupambanie uzidi kudumu kwenye kiti, matatizo lawama upambane na wana
miundo mbinu.
Umeiendeleza sekta za michezo, umeziwekeza, kazi unazozifanya zinajieleza. Oh mama Samia, tunakupongeza mama, mama.
Oh jamani, tunaondoka naye, tunatamba naye, tunaondoka naye, tunatamba naye. Aya, tunaondoka naye, tunatamba naye, tunaondoka naye, tunatamba naye.
Dachimsafi.
Mama kasema usirudi nyuma, hapa kazi endelee.
Mitano tena.